Fresh Out from NigerRemix.com.
Zimpiko zamzukundizela ziyachuthela impili yaqhubeka umqondo uzokhohla wena amagama wayengichaza angeke sashiwe wena senkathele wena konke akusavumi umnyango uphuma usubheke wena ungangibambi ngiyeke konke njengamanje kuphele akukho sekusele uhlulekile manje ususele sechithekile kanti bengigcwele.
Jashinde lomthwalo amangalo Zimpi izothando ngiyala Njabuli shonale langayo Yithi mina ungangivushe Ungangivushe kodula kalotho Zinkinga zakushanga ngitshela Ndlebele mbosa ngakuthola lotho Inhliziyo yami soze aphuwa manje selincane Muntu lale bhekele phinda vuke bhekele ulale penduwa Muntu lale bhekele phinda vuke bhekele ulale penduwa
Fresh Out from NigerRemix.com.